Tunuulira ddemu neetegereze, njagala ombuulire wandabawa. Njagala mmanye omukwano kikwava, kwoyimye ompeereza akaseko. Saagadde mmalega kumwenyera, ndi munnabuddu mwegendereza. Omuntu bwe ndaba mmutankanye, mba nnina okubuuliza ddala. Mbuuliraako obanga yenze gw'ogoberedde okusekera. Waliwo okubanga kifaananyi amba kiri ekyassisa ensekere. Oyagatta obanga ate mulala tongamba nti nze w'okunenya abantu, kyangu nnyo okufaanana obanga si yenze si musango. Kati omaze okulaba tufaanana, kitegeeza nti buntunulako twenkana n'olinanga obulungi. Kiri wate kati ekirala ekimbulako nnyambe okiŋŋambe, kitaakuyinzise kunjagala. Mangu nzirukiza mbwa nkireete, obudde bubu n'obukyamuka. Tunuulira ddemu neetegereze, faanana yange mmazaako. Ekikuleeso ntunuulira omwenyere, sendi nyanda nja kwagala kugonneewuunye. N'ebikuluma binogera eddagala, weggamba okuttenza otebye ofunye omwami omusawo ddala. Kimanyiddwa nti nava ebutende, nkwanibwa bukwanibwa sitengejja. Omuntu bw'awulira mulyanjagala, ye yajja nga yeeyanjula. Kansabe lw'olijjo